makube nenhlanhla izifiso zama zikuseleke kuwe.
Ben nami kulendlela